Isaga 21 verse 1. Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova, njengemfula amanzi, uyayiphendulela lapho ethanda khona. Verse 2. Zonke izindlela zomuntu zilungile emehlweni akhe, kepha uJehova ulinganisa izinhliziyo.
Verse 3. Ukwenza ukulunga nokwahlulela kukhethekile kuJehova kunemhlatshelo.
Verse 4. Ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo isibani sababi kuyisono. Verse 5. Imicabango yokhutheleyo isenzuzweni, kepha eyabo bonke abaphangisayo isekusweleni kuphela.
Verse 6. Ukuthola ingcebo ngolimi lwamanga kuyize elizulazaliswa nezingibe zokufa.
Verse 7. Ukuchitha kwababi kuyabaqothula, ngokuba benqaba ukwenza ukulunga. Verse 8. Indlela yothweswe icala iyintsongentsonge, kepha ohlanzekileyo isenzo sakhe silungile. Verse 9. Kungcono ukuhlala egumbini lophahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo. Verse 10. Umphefumulo omubi ufisa okubi, umakhelwane wakhe kafumani isisa emehlweni akhe. Verse 11. Lapho isideleli sihlawuliswa, ongenalwazi uyahlakanipha, nalapho ohlakaniphileyo efundiswa uyathola ukwazi. Verse 12. Olungileyo uyaqaphela indlu yomubi, ababi bayachithelwa ebubini. Verse 13. Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu, naye uyakukhala angaphendulwa. Verse 14. Isipho ekusithekeni siyadambisa ulaka, nomvuzo esifubeni ukufutheka okunamandla. Verse 15. Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukwahlulelwa, kepha kwabenza ukona kuyincithakalo. Verse 16. Umuntu oduka endleleni yokuhlakanipha uyakuphumula ebandleni lezithunzi. Verse 17. Othanda injabulo uyakuba mpofu, nothanda iwayini amafutha kayukuceba. Verse 18. Omubi uyihlawulo lolungileyo, nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho.
Verse 19. Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo. Verse 20. Kukhona ingcebo enxanelekayo namafutha endlini ohlakaniphileyo, kepha umuntu oyisula uyakugwinya.
Verse 21. Olandela ukulunga nomusa uyafumana ukuphila nokulunga nodumo. Verse 22. Ohlanipheleyo angenyukela emzini wamaqhawe, awise phansi inqaba ethembayo wona. Verse 23. Ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe ulonda umphefumulo wakhe ezinsizini. Verse 24. Ozidlayo noyigabisayo yisideleli igama lakhe, yena osebenza ngokuziphakamisa okukhulu. Verse 25. Isifiso sevila siyalibulala, ngokuba izandla zalo ziyenqaba ukusebenza. Verse 26. Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke, kepha olungileyo uyaphana engancishi. Verse 27. Umhlatshelo wababi uyisinengiso, kakhulu kangakanani uma ulethwa ngomgomo omubi. Verse 28. Ufakazi wamanga uyabhujiswa, kepha umuntu ozwileyo angakhuluma njalo. Verse 29. Umuntu omubi uyenza lukhulu ubuso bakhe. Kepha oqotho uyanaka indlela yakhe. Verse 30. Akukho ukuhlakanipha, akukho ukuqonda, nesiluleko ongamelana noJehova. Verse 31. Ihashi lilungiselwa usuku lokulwa, kepha ukusindiswa kungokaJehova.